ucio gathe wa jeri mugithi master eh
inka imwega we mutangiri waita mamukeri magongo na manoiro ngai uri mbere tutinge hotwa ni thu wene nyaga twa kuhoya ituhoyaga wendani na gitio Nada nyinge cia wendo wa rũrĩrĩ Wũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi Mwene nyaga twa kũhoya
Ndagĩtarĩ George Kamau Ithiria Maina Two Bros
Ituhoyaga tũkona na tũithuothe Kuma ngongu nginya karĩ matũra Hĩndĩ ĩyo kĩha nĩ gĩgathira Njamba cia ita na aciari aitũ
Nĩ waigua teacher Grace akiwa pale Kiambu
Ĩkama timu mũrũagĩra ũkombo Njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri Twatigairwo nĩ gĩkũyũ na mũmbi Wene nyaga twa kũhoya
Kĩmiri mũthuri wa toro
Ĩngai mwega we mũtangĩri wa ita Mwamũkĩri magongo na manduairũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ Wene nyaga twa kũhoya
Ituhoyaga wendani na gĩtĩo Natha nyinge cia wendo wa rũrĩrĩ Wũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi Mwene nyaga twa kũhoya
DJ Kips akiwa US Dallas
Tuhoyaga tũkona na tũithuothe Kuma ngongu Kale matora Hende eo keha nege gathira Jamba sheita na sheri eito
Kama timo moro agiro kombo Jamba sheita ikero era furori Watigeiro nege koyo na mumbi Mwene nyaga twa kũhoya Mwene nyaga twa kũhoya
Nora iwatoni wa koko Na jugona wa musafa
Ande wanjeri etigerete ongai Ande wanjeri etigerete ongai
Mugithi master eh?
Mr. Keiro Wa VIP mai mahio
Mothuri thai